ariko disi ubujura naho ngo buravuza ubuhuha bibinka bakayambika bote noneho ngo mana ngo akaba ari niyo nsaba tasiana uherutse kwibwe hene umunani hano ku ifoto niyo barimo kutwereka ngo ararana n'inka mu nzu barimo kutwereka inzu araranamo niyo nka nyine ko ari yifunguye idisha ngo nyuma y'igihe kirekire mu karere ka Bugesera havuga ubujura bukabije bw'amatungo ndetse n'imyaka ihinze mu mirima ubu ngo abajura bavumbuye andi mayeri inka bayambika bote aho inyujijwe bakagira ngo ni umuntu wahaciye iba abaturage bo mu murenge wa Ngeruka babitangarije ikinyamakuru Izuba Rirashe ubwo cyabasuraga kikibonera aho inka zabo basigaye bararana nazo mu nzu kandi nabwo bakarara bari maso ngo abajura bataza bakazikura mu nzu niyo nsaba tasiana n'umubyeyi utuye mu murenge wa Ngeruka akagari ka Kakaye Kanyakayenzi avuga ko mu minsi ishize bamwe bihe n'umunani ubakabasiga yararana n'inka ye mu nzu yabwiye iki kinyamakuru ati niyo zaba inka eshanu ni ukuzishyiramo zose ubwo nawe nyine niyo cyaba ari icyumba kimwe muraranamo ugacunganwa nayo saa kumi n'imwe za mu gitondo ukayikuramo abajijwe niba iyo baziraje mu nzu noneho baba bizeye umutekano wazo yasubije abikwena ati mama we oya nugukanura nukurara wicaye bugacya none se ntibakingura bakinguye se ntibahita bazikuramo bagahita bajyana ikibabaje ngo nuko aho bafashe babajyana abo bafashe bajyana kuri polisi bamara y'ukwezi bakongera bakagaruka ngo baraza bakayambika boti cyangwa se inkweto za bakuru dufense cyangwa bakayizirikaho ingata kugira ngo aho bayinyujije umuntu abone ko ari ibirenge by'umuntu rwose turatabaza ibi bintu byose imyaka amahene inka ingurube byose nk'uko ikinyamakuru cyabibwiwe n'umubyeyi witwa Mukandayisenga Jean umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe ubukungu Rukundo Julius asobanura ko koko ikibazo cy'ubujura gikomereye abaturage ariko ahakana ko ubu bujura budaterwa n'inzara nk'uko bamwe babivuga Rukundo yabwiye iki kinyamakuru ati rwose ntawahakana ko icyo kibazo gihari ariko ubu twatangiye gukaza amarondo kugira ngo tugihashye ubu polisi igisirikare inkeragutabara abaturage n'abayobozi b'akarere twese twaragihagurukiye uyu muyobozi avuga ko impamvu mu Bugesera hari ubujura bukabije ari uko usanga himukira abantu benshi bavuye mu mijyi
icyo navuga ngo
ni y'amabandi yo mu mijyi sasa yimukiye Bugesera
ariko urabona ko ubujura bwo
navuga ko bufite indi sura
hejuru cyane kuko urumva niba bafata inka bakayambika ingata
ngo bakayambika bote
ubundi bakashyiramo ngo n'inkweto ngo n'inkweto z'abakuru dufense
z'abakuru dufense nk'uko uyu muntu
nk'uko umunyamakuru cyangwa yabiganiriye ikinyamakuru aha ngaha rero cyumvikana iyo ubujura bwafashe indi sura habakenewe n'izindi ngamba
nazo
niko biba bimeze
ubwo bakaza amarondo nk'uko uyu muyobozi agenda abivuga ubwo bigaragara ko
bivuze imuhango uribuka umuntu waduhamagaye n'umwe ati mwe murimo kwivugisha aho ngaho ntabwo mubizi twaragowe turamufata twamugeze akadutanga mu rugo ubu turarana n'amatungo mu nzu none umva no mu Bugesera naho nuko bivuze ngo twibwiraga ko ari imuhango gusa none ahubwo
nanjye ubwo nahise numva ntibika ibi bintu biri kugenda bikwirakwira nyaboneka nimurebe uko ibintu byagenda kuko abantu bazajya bararana n'amatungo byo ntabwo ari ikintu cyoroshye.